kabaru ji suka be jokkol be dimen joggini on asawere nokay jiddi lewru avril hitande 2024 sakirabe don gondo lemel fu e mangal mun min jootu hedaade Ousmane Niali Buuli e Mamadou Samba Seku sembe Seku hono gorroda
ni selli basuwala en Ousmane Niali Buuli hayre ware
be woni ko woni tan handen
Ousmane Niali Buuli balle mbosu meden hande meman kabaru tattugol kula men sayebe hewbe ben holiti mette mabbe bangal mudun e Mamadou hala andite de leydi ndi tama goto fu fani nawtradi dun no jaw mudo le ben yotre meden minni magga na jahantu place 5 der Bamako do kawtal ido bal kabaru liddi na wudi en timniran on buudan nin kabaru sport woni demi final coupe du Mali
no mbiruda ni kabaru kura hala mudun puddirten sukabe jokolbe ana gondi holtinde metti mben wide torramun ana hewtobe do golleji mabbe
no jati Ousmane Niali Buuli mben hayre ware yude sudore yotari tari en mo intinobe frigo e kayen jeewobe glasi be fufu holliti be kabi sanne kuteji guldo tacci gollugul timmata salisi suko darno ko de lenu kujuma bi kadan fo sango alcc e sita sidibe
bande 8h fa yotale 18h safa si kanko tudo madu trawole tam nanete on wada odo gol le deno goto bomako do wonko o haltantamen e le golle mako
kal nan diga figa
ana fota le bit nay handen me lonki gollude me tatian jamde de gamel lonka sudude de sabe lafi kuran me yoba magasin ji amen watti fu med wonde duhude e client amen yoga jati wari bamdi calcium 1 yoga hokka amen o nyaaji debbe yoga o nya sappo me totti gendo fu
ko certe mako kanko ka jokolbe hewbe kanyum en ka tawam ana hauti ana imminati ko hewe mabbe du fu golleji mu em le nyaloma hande o ka boni
de mili jati fitar hanne nguro me jodi o qur'an watta jidi sugan fannoga tati jamde ma fa fajir se ba wara mimmi lon golde jati handen me yahan fa kuluba me neba kaake amen ton sum hebi gollal me yahan sudia kiki ne botta kaake amen me verifito mudun ana fada libbe tati handen mi fe glass goto mi wami ittidon sabe laf qur'an dede me dogata me ya wada ngal gollal me fito
fewre o do kabaru honji tobe kan nada kan ko be leedi amen di fiya dabereji kanti di fewde e taygol qur'an gol so wana dum yimbel be golleji me bonata le lendi ka adadu mudum nyande fu yaso yarta
wayraabe sukabe jokkolbe hakkilaji modon ana nafa min odon bay holli tinde min hakkilaji modon do Facebook e compte amen X sukabe jokkolbe teme didon fuddi janginede le region kay don fuddi altinere no gadi de lewr avril ndu
non tigi Ousmane Niali Buuli hayra wara mbel ngal do kortal lebbi tati ngal landini projet Seydama do faba o yam itugol jawdi cooperation italienne mbel nata wadama yeso ko Mamadou Samba Diallo kedna ko hebe do fostango alcc e sita sidibe
lewi kanko ardo do do sudu janginirdu lamu kay fana majum yo fa faba sukabe jokkolbe yelan heba wadde golleji din bawi hebude le mudum seeda dum ana wawi latade sababu hadde be wadde witta witta non holitiri wede papa massa seydu Diallo
l'objectif c'est
fana ne jande yo faba de hayeben yalla be acca firgol bongol sobe janginama de kulleji wana be fedda bireji hone be accata yaade jollal
lewi tawano be tombe de do jande ka be gaddanama dum wakkati no be kasindine mudum jaati be koliti wede dum waram latade sababu e jodumabe andude hodo woni bawde mabbe hodo be kan naawraade le mudum yalla be keba gollande lindi
bo formation gona nafa kon meni gon
mi welti ke sanne lene jande wadane mi maintenance industriel jangumi kambi ne jande ana jogi nafa sanne ne pede ande amen mimmi neddo goto fulono ne jande faabe ke ga sanne
mamu tibe a benne li sigo
andinde tan wiide ndudo suru l'école sifaji jande ngate ton ni woni demal boyo musukabe jokolbe temderom kanyum ka subi moli kanyum ko nande mudum debe sapo yarto kurangaji noga e joyi fayto demal kany nyanduji noga e joyum hijibe yarto
dun nabata e mini mag yontrende handen en kala hala anditirde leydi meden di dun ko hala mudon hani halede tafun landa de ma yalla andi anditirde leydi men di na sembe seku
sikki wala bibe leydi fon hani be dorade famu do e do anditirde min andani sanne Ousmane Niali Buuli yo deso leydi di yimira leydi di kanyo dun kongol gol hertana leydi di derno e leydi seriaji leydi Mali wana goftu fani nawtaradi he med e do anditirde yalla ne be dorade famu ko dun sabi jerno kanko Issa Oumar Toula darno ko do nuku mudun ko hakkunde keda fayson LCC e sita sidibe
le hakkunde dido kulantireji lamu leendi ana darapo yonde devise fayoto armoreji kany ko nande mudum yoga hakkunde jokolbe ka holti wiide devise kany darapo o ka be nawtoro dum sanne
je connaissais pas
mi andino de kulle gidi jabbi gam andano kanje won kulleji ko sifoto lamu mali mi won desol leedi mali suddan fey neddo wawa winde handen ataki nella lamu soni walani winni hen de kulle de lam entrete du tanko andumi min kay
hay wana pangado fu han nawtarade ido kulantireji lamu lindi nom holitiri wede Mohamed Mahloud Najim o ardo direction nationale des affaires judiciaires et du sceau
un peuple imbite une fois
c'est leedi goto hakile goto e anya goto du won ko nodirte devise leedi mali so neddo ana winna ataki nella lamu e inde mudum hana windude hen de kulle de lam andirte sabe de kulle e bataki mon lamu winni tan han wadede mudum gan neddo tan wawa beede du e bataki mudu winnete
n'engage que votre personne
haya andinde du wede drapeau leedi ni fayeto kulantireji kewudi lamu leendi mu ingol mudum urdo to pangado fu ko hada sariya leedi amen do horana jukka dum
hello meden nodirte en ko sabe ko jiden famude ko sabe de sini neddo fisi yoppata tundi ni nokku do fisi don
Ousmane Niali Bouli hayre ware men sabu jidi ana kewi ka non to yuwartun le lamu motti himbe le hobe holti wide yo sabe ben nyaw ko hebete e tundiji di yelen be do fam kedena ko hanni kejado amen tun bammu kibedu fu sango mum nato sendebu
ni nyamantura yoro
soni abamtay tuni nda wuwi idun wawi latade sababu nyawuji kewdi idun wawi latade sababu waddude tidalaji kewdi dunna le janyeli ana hani kay bonta tundi nda wuwi sabi de nyamaji modja yuwardo takille an do margol tuni yu hono noddude nyawuji ndeno ana wodi bonta tuni tiagal nda wuti le galle na
mbedde
le hello finatawa yamber dido berde festival poisson do ni festival liqi fuddi le chakde yonter jabbe place 50 nerd do bamako do jukkinan fa alan jango noga jittile wor avril do
hayre ware mbiyan gal do kawtal liddi landini be holti wido yalla ben bedane famu yimbe le ben kabaru liddi kawtal gal do yu ben bangal gaci wattu yogaji lasana kulbali woni no gulliji gal do kawtal liddi wonko hani mamad baba kunta andon si liddi fuf na tawe do nuko tidi misra on no sinuji liddi ngudude ta sikki wala kay ko tawaka do na famdi beere dum ana wodi tofe do bali e ko nande mudu accake e nyamduji kewdu guddi fina tawa naga en
traditionnel
fuddo de golleji yamber ida berde festival la sibi wadi alkamisar jabbinde maison des jeunes bamako do
non tigi Ousmane Niali Bouli men kawrtal hikangal ben sislim woni hayebe ni kabaru fina tawa jogola basiji den iwdi nogo ina yok jukitaari nogo jeegom me warundu le commune sibi e wi kambe landini be kawtal gal be latto sababu yirwinde kebe galure sibi Fafri Ahmed Camara hore jongal do kawtal sibi moko han Ousmane Niali Bouli o kedo na fastango alsisi
ce festival
odo festival fana mudum yo fa huncha golleji commune rural sibi yarde yeso le hakone ido imadaraji ana golleji pawidi e finata wa fa yeto kebe kan ko nande mudum imadaraji pawidi wattugol jokolbe e le golleji mawri nafude du en du ana hem edo jokolbe du muda baba sappo e jiti yade chapantate e joyi golleji goddi kertanaadi tourisme kany ko nande mudum du ana landina le hem sabi ngallure sibinde yo ngallure andiraande tourisme san
purement touristique
du nabata e kabaruji haro chal yonterende demi final ngaji coupe du mali na kan fi le chakre yontrende
don tigi usbu nyal buli hayre wore mbiyan 7h kiki da ko so sadda mamadou konate ais bakar jamme mundiran e afe jango noga jette avril woni ala fa hande to latirde mamadou konate e ko ngaji mudi didi memundiran woni stade malien e bamako e kanyen juliba asse ne mi la don timinta kabar jamme hande
non jati mamadou samma seku sembe seku do kade de kabaruji de hande sakirabe do gon don le mali fu e mangal mudo njoti allah holle en jango fa ngaten e kabaruji sukabe jokko goddi